Mama, 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 la mama Mola amenipa sauti nimbe kuimbia wewe I woman of my life baby mama nakupa mabawa fly nani atadoubt apinge suri wako wewe my material wife una drama ende kwa mwingine why chama pins kina kipime una dhahiri upendo wangu usije kunitupa wewe sina mwingine na sitobadili chaguo langu moyo wangu nakupa wewe chocolate kala nywele laini lips mafuta na zina shine kuoza kung'ara your design thanks to the lord now you are mine sema pwani ya mabara Pifaini, tukitoka out, tukanywa wine Figa 80 kinara, sio 9 Unapenda wasafi, tutakusaini Wendo mama, mama, mama La mama wendo mama, mama, mama La mama wendo mama, mama, mama La mama wendo mama, mama, mama
Kitazama sura yake na mwona modo Na yona tasura ya dabu siyo ni nyodo Na wona mpapaya lafu nakota embe dodo Na wona wasopenda mani wote macho kodo Ngepeleka wapi, ichi kicho kigumu Ningepata wapi, mwona mke wakudumu Ajunge na wasafi, tusukume gurudumu Na mnajua kasitake ya mambo ya kunyo sumu Mama la mama, oh mama mia Kwako nimezama, nimezama, nimezamia Nifadhi kama maji kwenye mwili wangamia Usijali kusu mambo ya tango na vibamia Nichakaze shori, nikanyage soli Kwangu kuwa mchagi, asubuhi nile kama mtori Tafadhali shori, usinipandishe mori Na ukinipa nyama, naila kama nyama pori
Mama, 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 na mama window